Yeah.
Rooster on this one.
It's your boy J Ice.
Na kozimu pando.
The dream chaser.
The faisha. Unei. Wakungu fwako. Wakunte mwako. The faisha.
Somebody who can give me love. A pretty girl, an angel sent from above. Ndava nali mkala nika nifuna kolavu. Suga nkale muno talo, wake up that love. Tila kari panga cha upweche somebody. Wakulanda na kwetu my sweet wed paka zero. And I'm feeling like I'm going crazy that you by my side. Nizi vila munga nili chemsero. I really need somebody who can give me love. I don't wanna die single vila veni kamba.
Nefaisha inei wakungu fako. Wakunte mwako. Defoisha inei wakunte mwako. Wakungu mwako. Ma baby, usakira ma baby. Okusanga wakwi. Okusanga wakwisa. Ma baby, usakira ma baby. Okusanga wakwi. Okusanga
siku na mzuwa ni makala neka. Pretty baby wanga shuri sao neka. Ni makala nizifunza vima questions. Ushe pano saloni na pwilo nkala neka. Olo ni mbindine siwe ni mameka. Na isa kusakira basi tu siwa oneka. Asebenezo siwa ya pa Facebook. Sebene kutala nina seeking up a Facebook. It doesn't matter where you are, what you do. Anyway nifuna noni tana baby boo. Cause sininga nkale muno saloneka that love. I'm looking for love, I need a true love.
Wakungu fwako, wakunte mwako. Defoisha inei, wakunte mwako, wakungu fwako. Ma baby, usakira ma baby. Okusanga wakwi, okusanga wakwisa.
On this one.